tempo só lide.
Okay,
voilà.
Dance
up queen again. I hope you just won it away, guy. You must have put in the way, waka kangani sa. Wakatora moyo wangu, katora moyo wangu mskana. Papa wa tsangani. Ukava wandi ti ani na basa na kapusa, chis na basa uchi pamba uchi sas. Moyo wangu kava wa urasa, marara unasi aku ti moyo waka kosi. Chita shawa kaya.
Twice.